Ula nilwala ana kazi ya wewe.
Big up to Mr. Stash. Ula nilwala
ana kazi ya wewe.
Jump on the radio.
Ula nilwala ana kazi ya wewe. 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 Ula nilwala ana kazi ya wewe.
One done. Let's do this.
Muga gula lwalo, ana kazi ya wewe daddy. Muga gula lwalo, ana kazi ya fine daddy. Muga gula lwalo, ana kazi ya wewe daddy. Muga gula lwalo, ana kazi ya fine daddy. Muga gula lwalo, ana kazi ya wewe daddy. Muga gula lwalo, ana kazi ya fine daddy. Nade muga gula lwalo, ana kazi ya wewe daddy. Nade muga gula lwalo, ana kazi ya fine daddy.
Kalika, 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 Pereka left, pereka light, pereka na center. Pereka left, pereka light, pereka na center. Pereka left, pereka light, pereka na center. Una vibration, usoko neza nation. Kupangisa congestion, nipase ko connection, baby. Una vibration, usoko neza nation. Kupangisa congestion, nipase ko connection, baby.
Ula nilwala, ana kazi ya wewe. 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 Ula nilwala, ana kazi ya wewe.
Kana pasiempo, paoneka dry. Anga wewe piani, ana kazi palibanja dry. Kana pasiempo.
Olo bakutuma zi Pompeii, zi Pompeii, zi Pompeii. Olo zikolo fezi we, zi Pompeii.
Na mwishu wa mdala kairi fwe. Tuatuma kutuma mboche topa kwa kwa ya pakona. Tuma junta vevu shani shani.
Zi Pompeii.
So mwishu wa mshanuko fika mweka kwa ti. Aba icheba gero wa batuwa pala seko fiuna wino imone kaida kwa ti. Mwishu wa tundari kundera ndamoni. Itika mesje eh. Uitika misha. Kapa mwone ni mdala mawa. Yona mtumona chikiro chifo chile shani.
Iwe DJ One Cast, DJ Shipwe Shipwe, chiweke shipwe chochine muntu wanji. Don't you definition this one?
Bona ni sopa, mwana kazi ya kolewe. Bona ni sopa, mwana kazi ya kolewe. Bona ni sopa, mwana kazi ya kolewe. Bona ni sopa. 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 Mwana kazi ya kolewe.
This one's for the club, you know. Street for the club. This one is for you, all the DJs across the nation, people. You know what we do, enjoy what we do. It's your boy John, you're the finish on this one.
I'm a vocal.
Jim Skelly, I see you.
Yes, sir.
I got T-Bag on this.
Yes, sir.
Master Kent, I see you, big man. Set from Chupata, baby.
Right.
Matelo City.
Afrify.com.
Lusaka City, Mr. Stash, I see you.
Yo, big up to Mr. Stash, pandemic, the rat and the awesome, I say. Jump on the rhythm, run the tune.
Big up all the ladies in the house. Cash money, my guy, see ya. Uncle B. DJ Langoni Chikari, DJ Dexter, DJ Wire, DJ Milo, King BM, King Suri, DJ Andre, DJ Gavino, Chumwe, Honorable Chakuria, Biggie Man Murenga.
Real gangsters in the blood clot building. Run the track.